ablehe tamashla hawana ablehe lagutam jire ablehe daqanto sana mahalleyo everbab tanani
haliya yade nohogam jire haliya yade hal adeeg jire ablaha hasaw jire mahaddada hatan badale
ablehe tamashla hawana ablehe lagutam jire ablehe taqato sana mahalleyo everbab tanani
haliya yade nohogam jire haliya yade hal adeeg jire ablaha hasaw jire mahaddada hatan badale
hasan adan hore kula dhacay adan kugu haysan jire anon hadal ko hambayn adeer oy oy waan ku nahay
hatta hal doori ahay dam kugu fani jiray hatta riga soo go'day war hoor harta horala
hadan hore ko la dhacay hadan kugu haysan jiray anon hadal ko hambayn adeer oy oy waan ku nahay
hadaad hal doori ahay hadaan kugu fani jiray hadaariga soo go'day war hoor harta horala
dad badisen aw shiqoys kan aad gabten ana dare hadad hagraten mahaharo an ayibin kama
bunguri la habogadida tii waxay sahur bod badida iska hadlo war habsan marabe hadar dafo hidarobcha
abwaqan ki hadad badisen aw shiqoys kan aad gabten ana dare hadad hagraten haharo aan ayin kama
bunguri la hagooga dida tii waxay sahur bod badida iska hadlo war habsan marabe hadar dafo hidarobcha
hadan hore kula dhacay hadan kugu haysan jiray anon hadal ku hambay hadar hoy hoy waan
hadaad hal doori ahay hadaan kugu fani jiray hadaariga soo go'day war hoor harta horala
hadaan hore kula dhacay hadaan kugu haysan jiray anon hadal ku hambayn hadaan hoy hoy waan ku
nahay hadaad hal doori ahay hadaan kugu fani jiray hadaariga soo go'day war hoor harta horala